Ivuga. Abasajja mwena mufanagana, I don't know why. Ebintu byamwe byakulimbirira, you're so so bad. Oli mukusala magezi ky'oyagala to make me cry. Kulaba ng'oli eyanimba, we can make me fly. I don't think I can fall in love again. Nzebanjusa omutima bandekera okatono. I can fall in love again. Banjuzo mutima bandekera okatono. Nandi kwagadde naye mama bamala mamalo. Banjuzo mutima bali abasooka ne bato omwoyo. Mbulira kalekwe kakikoli naye akapya. Njagala kwe nagumiza emmeeme yange. Ananyiga omutima anaze embeera zange. Oh. I don't think I can fall in love again. Nzebanju so mutima bandekera okatono. I don't think I can fall in love again. Banju so mutima bandekera okatono.
www.djericom.com.